Tosherekea kwenye baya bado tupamoja. Pongezi kwa mwanzilishi hawe Nyiri, Lozi wehu. Mola angu zilishie maarifa, tele tele. Mwenye kiti tinachea, mwanachini wake Gloria Kazo. Mwandishi wetu Alisi Zawadi, na mupaka zetu awapenda.
Weka hazina wetu Selina Kazo, twampenda kama mini. Na first lady tunao pia.
Wanachama Yusi na Nema, Umi Salimu, Joyce Jepsi, Tina Kalume, Tundi Finazi, Zabi Buchengo, Dorisi Kadodo, Justini Fatuma.
Mago maga nguvu kuweza na ndo kazi yao.
Francis, Janet Kato, Elizabeth Kahonzi, Kali Toto, Betty Betty, Joy Beauty, Vito Charo, Celestini Mweri, na Kali Charo, oh, tushika mane, na uzige kunula na asena.
Oh, tushikamane.
Ladies power, hoye. Ayomba yomba kabida gala. Mafunga milomo tusa. Safari tunenda nayo sambamba jamani. Mungu akiwa kiongozi wetu. Ni Hamsi Munga. Cheza, cheza, cheza. Cheza, cheza, cheza. Mikono juu, mikono juu. Producer Bang Bell. Umoja Music Band. Será, 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 un moya bande.